Exclusive from AfroFi.com.
Sheni mo mutima, no mo malilo, no mo kuyashamulilo, no mo kuju brutality wa mwine. Sheni mo mutima, twalishi ba mwali kwa tamaka, twalishi ba mwali kwa tenkoni, twalishi ba mwali kwa temfuti. Bati wesheni mo mutima, twalishi ba mwali kwa tamaka, twalishi ba mwali kwa tenkoni, twalishi ba mwali kwa temfuti. Bati wesheni mo mutima, ba mwine ni mwebo imwe muli mpolyo. That's why nda pepo lupia baka milundi leko. Nga tomana uniformu, tufilo kumfa wino. Nomba shino nchiko buwana, tuleti no mwenso. You promised the nation that you will protect us. Now we suffocating from tear gas canisters. Mr. Policeman, please don't oppress us. Mr. Politician, please don't neglect us.
No more malilo, no more kuyashamulilo, no more kwana brutality wa mwine.
Wesheni mo mutima.
No more malilo, no more kuyashamulilo, no more kuju brutality wa mwine.
Wesheni mo mutima.
Nga twati tushiteko ka Corolla, nishinomba twaile telela. Ponce fiamaro di bloco. Kondi uenda kuti paki nganso. Mule tila usa niposhe na kakwanja. Mule mtotosha uniposhe na makwacha.
Ishitemi ponto wikali papwana. Na mayo wanfiele ine alibwana.
Na iwewe musepela aikone fiongonga. Wamona tichako kalipate kubuchukila kumusebo. Wiposa mawewe toba ulana ba motoka. Ulu ulifiko umutende busaka. Wipange mpasase nangwifi mfulunganya. Wipange ntulubundi umutende konganya. Ifintu kula nshanya wikwata anga. Wonfya fieshi wiyove teku wonfya panga.
No more malilo, no more kuyashamulilo, no more kwana brutality wa mwine.
Wesheni mo mutima.
No more malilo, no more kuyashamulilo, no more kuju brutality wa mwine.
Wesheni mo mutima.
Burn down Babylon, burn down Babylon.
Bibidi bye.
Nelumba kuwa pia shuko kwisano. Prevana venu mune ni twala fakuno. Ifiko tifila kali patu kale mana. Gatwale mana ekonomi kule mana.
Kale twaleti imiti kula empanga. Ile lowe na vale oche impanga.
Tondolo musuma
na leti shakala ndeko. Lilo changali paka nandega na lufia nya sorry.
Praise be to God. Bless our great nation.
No more malilo, no more kuyashamulilo, no more kwana brutality wa mwine.
Wesheni mo mutima.
No more malilo, no more kuyashamulilo, no more kuju brutality wa mwine.
Wesheni mo mutima.
Twalishiba mwali kwa tamaka, twalishiba mwali kwa tenkoli, twalishiba mwali kwa temfuti. Wesheni mo mutima.
Alola German, tudi bantu venu. Rest in peace, Vespers.